Kulewa, Zimbabwe ne Tanzania. Tiri kuva mama mama, if a diamond touch the ground. Oh,
na diamond, diamond.
Kungen dan, ini ni hani jagoni, sama moyo kungen jang.